This is an MUT Radio podcast.
MUT Radio. So, siphathelene namhlanje ke uThami Mvelase. We having an interview with him. So, if ungamazi uThami, he is a musician from Escort in KZN. He released a full gospel album in 2018. Waphinde ke waphirisha on Amagubo on Dumisa TV. He has appeared on Channel O. He has appeared on SABC 2 and The Agenda. Ingoma yakhe manje that is trending. Enza Amagubo. Wololo is Item, but then he has another one called E Promised Land. So we have him on the line. Njenga manje, Thami Mvelase, hello.
Hey, internet, you are not just one. San Moran, bring it to Balalele, bring it to Nanda for this studio.
Unjani mfethu?
Ah, ngiyaphila. Akekho umuntu ongeke aphile after introduction emnandi kangaka. Ngiyaqala ukuthola introduction emnandi kanje.
You ngiyaphala unamanga.
Ah, ngiyaqala ukuthola introduction emnandi kanje. Ngiyabonga kakhulu.
Okay, so I know good you're about to jump on stage njengamanje, which means ingoma le Ithemba is doing wonders for you because you're getting bookings ngapha nangapha. But guys, funa ukwazi ukuthi waqala kanjani i-journey yakho in music as umfana nje wase Escort in KZN. Wenze kanjani ukuthi ufike la khona namhlanje?
Ngicabanga ukuthi ke uthando sisi nokuzimisela. Lento le ngayiqala ngincana kakhulu, ngicula esikoleni, ngangicula ikwikhwaya yasesikoleni. So ngothando nangokubona indlela abantu ababejabula ngayo uma ngikhula. So ngicabanga ukuthi ke mhlawumbe kuzoba into le kumele ngiyipursue uma ngikhula. So even if ngisevasithi azange ngiyeke ukucula, ngaqhubeka ngacula. Yeah, until ngize ngirecognize umfowethu lo uLindani kaGumede wathi ke no mfethu ngicela ukurecorda i-demo ukuze na uzokhona ukuthi ubonakale. Wangirecorda i-demo ke until today ke ngisazama ngiyaphusha mfethu ngiyaphusha.
To be very honest with you, Thami Mvelase, the first time I heard your song, I think ngiyizwe ngo May or something like that. Ngayizwa futhi on TV yabo ukuthi iTV idlala ukude. And then I was like, okay, unak music ukhip ingoma nje. You know, that was my first thing. I was like, because you sound like unak music. I was like, okay, unak. And then I searched it, ngathi unak music Ithemba, because ngangizwa nje ukuthi for sure the title is Ithemba. Mangithi ngiyamsearch unak music. Unak music has no new music. Ngakubheka mfethu ngize ngakuthola ku TikTok le kude. Look, I'm saying Ithemba. So, what are my future plans? Wako ngoba so release Ithemba. What can we look forward to in your journey in music?
Kahle ukuba honest, this kind of music ngisanda kuqala since bengigcile kakhulu ku gospel.
Okay.
Gospel artist kakhulu njengoba uke washe eqaleni ukuthi first linga release ingoma i-album yegospel. I have a full album yegospel. And
yes.
Then ngokubona ukuthi ke abantu abasha abayilandeli kakhulu i-gospel, mina ngithanda ukuculo umculo ozomotivate abantu abasha njengayo le ngoma le Ithemba. Ngokubona ukuthi abantu abasha abayilandeli kakhulu i-gospel, I decided ukuthi ngithole ezinye indlela ukuze ngikwazi ukuba rich.
Siyayilandela yazi kubuyazi. Yazi siyayilandela i-gospel. Yazi siyayilandela. Yabona, there are some people that make i gospel. Yabona, like uKelly Khumalo will feature umuntu we gospel kwingoma yakhe enogqum. You understand?
Yeah.
Even abo Jumbo bayangena bayathola ama features with abo DJ Tira unthole uJumbo sekwingoma ye house or ingoma yeqom. So we do listen to i gospel as well, you know.
Yeah, no, That's true ukuthi ngoba abengafuni ukuthi ngiqine sengizibhoxa kwi gospel kakhulu. I wanted ukuthi ngithi venture out. Ngibona ukuthi talent lami lihamba lifikele. That is why ke uthola le lolu hlobo lomculo sengiwenza manje. It's Afro Gospel House because inama lyrics e gospel futhi kakhulu. So ngithanda ukuthi ke ngenze lo ama beats ayadasisayo and then bese kuba ke ama lyrics e gospel. Ileyo nto nje engangichaser. That is why uthola lomculo kanje.
Okay, so uThami Mvelase, because ngiyazi njengamanje ukuthi ke uphuthumke ungena khona on stage. uThami Mvelase ukhona la akasayinwe khona manje ama record labels or uzimele wena mhlawumbe you are an individual artist if I can put it that way, or mhlawumbe if kukhona i-label efuna ukurecruiter ikufake under them, abantu bengayithola kanjani lo information leyo? Are you under a record label njengamanje?
Honestly, Swami, kunzima ukuthi ke usebenzele wena as an artist.
Yes.
Need abantu abazokubhekha and then uzokwazi ukuthi ke umculo wakho uzothola usudlala emsakazweni usithole sokukhuluma nabasakazi njengoba sikhuluma mina nawe. So
yes.
Bakhona ba i-company engingaphansi kwayo iDivine Rhythm, it is based in Bloemfontein. So nabo bangidiscover nje njengawe, bangidiscover ko TikTok bafona and then they promised abakuthembisa and then ke savumelana nayo. So ngisasebenza nabo kwamanje, angazi ukuthi kusasa lingibathele because I just started ukwenza lo music lona. I mean I released Promised Land, I think it was 2020 so I pusha ke saphazanyiswa yi-COVID. So I just started ukwenza lo music nokuthi supushe hard. I'm hoping for the best. I'm hoping good to get the best is yet to come.
I'm telling you namhlanje Thami Mvelase, the best is yet to come because ukube you were not talented enough ngabe sikhula. So I trust in you. I have my faith kuwena. I'm hoping ukuthi ke more doors will open for you ngoba manje uperform nje. I'm hoping ukuthi next month or so sibona uperform in bigger stages in other countries yabo uhambe nje international because you are one person who deserves to get a spotlight and uphakamisa indawo yangakini iEscort. I believe in you for it.
No, ngake ngikhulume ngokukholwa ke manje ngoba ngiyekhola nje futhi I receive.
Yes, amen. Hallelujah.
I receive. So, no, ngumuntu sisi okholelwa kakhulu ekusebenzeni kanzima. Nalamazi washonge wabonga kakhulu. Kanye ke nje nosiqhuquzela abantu abasha ekutheni abasebenzi kanzima yonke into iyenzeka.
Yes.
So lamazi washonge wabonga kakhulu. Nomculo engiwucula futhi. Le ngoma ethi Ithemba ingoma engayibhalela ukuthi iqhuquzele abantu abasha ukuthi asingasulilahle ithemba noma ngani makanani. At the end of the day izinto zizolunga. So ngiyabonga kakhulu sisi wami nale opportunity njengokunikeza yona ngiyithathi kancane. Nina njengama artists siyayidinga kakhulu lento le nisenzela yona no music wethu ngoba nina niyakwazi ukuthi nje ni reach abantu abaningi kakhulu in just 2 minutes. So lento ongenzele yona inkulu kakhulu, so ngiyabonga kakhulu.
Kubonga mina Qhudeni, kubonga mina. Okay, so singakuthola kanjani ke on social media ukuze sibone ukuthi yena yini ozo release next? We wanna see ukuthi are you releasing an EP next, another song, yonke lento le on social sitholakala kuphi?
Uphinde usithi fasha fasha. Kune EP ezayo.
Yebo.
Abayilindele and nakhona futhi I committed myself nabe kumoya phansi angadadazela ukuthi ngirelease because ngifuna ukurelease umculo ozowenza isense. So there is EP ezayo abantu abayilindele very soon izobe ikhona.
Yilandele
lapha ya epageini uThami Mvelase page but kanjalo Thami Mvelase page bazobheka bengithole lapho yonke information ilapho bengilandele befike be like page yonke into nje bazoyithola lapho. I promise this EP yayi siswa my Jesus hayi bakhe
hayi yabo khala ngisho mina ngoba sengizwe lezi ngoma zothuna nje ukuthi yazi ukuthini umlilo woda. I just want to wait release ke the EP kube mnandi kakhulu kuhlukanisa unyaka mabe lokuhlukanisa unyaka fethu kodwa noma yini
ayihlukani lonyaka Jesus hey bakhe
hayi sibonga kakhulu Thami Mvelase, thank you so much and enjoy your performance lapho. Okay,
no ngiyabonga.
This is an MUT Radio podcast.